It's DJ Moria on the decks. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria.
Another one. I feel I'm going crazy, oh baby. For this love, I'm going mental, baby. Crazy over crazy, oh baby. As you know, na kupenda, baby. I don't wanna lose ya. Cause you give me everything I want. I know you got me now. I don't wanna lose you. Mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye mani ya nakona wewe, acha nifumbe macho nakona wewe.
Wait. kama jenereta. Moyo wangu unandunda unanipeta. Mwenzako unaogopa. Naogopa. Mimi nasiririka. Yani kwenye tope nasiririka. Yambi na mkeka. Kwako nimeweka. Baby natamani nifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani mfano wako ufanani na kitu gani. Because I love you.
DJ Moore, nataka kukupa penzi ulishike lote, ulishike kwa mikono. Kwa mikono mwenyewe. Na hata ukiwa mbali we, jifanye bado kama tuko wote. Fuma macho unione, unione mwenyewe. Kali mabaya yapo, ila mazuri yapo. Tujishikilie, usije ukaniacha, utafanya nilie. Kali wabaya wapo, ila wazuri wapo. Diwangalie, usiwatamanie, tafanya nilie. Huyu wa sasa, nahisi nimefika. Sitaki hata kupepesa macho, sioni kando. Huyu wa sasa, nahisi nimefika. Sitaki hata kupepesa macho, sioni kando. Penzi lako burudani, jamani ukuhoi tabani. Mwezio, sikio, alisihi tena. Wajone mwamba, vinga, vimba. Tunda wajue na kupenda. Mwezio na kupenda. Na minatamba, insta, tiktok. Na ringa mwezio na kupenda. Wajue na kupenda. Kuli mabaya yapo, ila mazuri yapo. Tujishikilie, usije ukaniacha, utafanya nilie. Kuli wabaya wapo, ila wazuri wapo. Nabidi uangalie, watamanie, utafanya nilie. Huyu wa sasa, nahisi nimefika. Sitaki hata kupepesa macho, sioni kando. Huyu wa sasa, rahisi nimefika. Sitaki hata kupepesa macho.
Wana kesho siku na mchana hawalali. Wana kesho mpaka kwa waganga hawalali. Girl, you shine like a diamond. Everybody wanna board your boat.
Oh, you shine like a diamond. Oh, my baby.
DJ Moria.
Not photocopy. Even the elders, all of them are copy. My baby's original, not photocopy. All the snobbodies and somebody's a copy. Baby's only G, she don't copy.
The only
original copy. She's a fashionista and she's a star. She's not even on social media, but she's a star. The way you talk, original. The way you smile, you don't copy. The way you dance, original. The way you walk, you don't copy. The way you talk, original. The way you smile, you don't copy.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria.
Please say I'm not original. Ooh, I love you. Because you copy you.
My bed's original, not photocopy.
Even the elders, all of them are copy.
My baby's original, not photocopy.
All these nobodies and somebody's a copy.
Baby's only D, she don't copy.
The only original copy.
She's a fashionista and she's a star.
She's not even on social media,
but she's a star.
The way you talk, original. The way you smile, you don't copy. The way you dance, original. The way you walk, you don't copy. The way you talk, original. The way you smile, yeah, you don't copy.
Nipenda sana mina taka wale. Orsema gongo tania cha wanune. Tupendane yani mpaka wale. Wanosubiri tuwachane wachunde. Acha wakae vikao wamalize waganga. Yana washinda ya kwa waone kama waganga. Oh, oh. Hatule tulali kwa unawaponza uganga. Oh. Uone tasura za
DJ Moria.
Wananitaka misotaki na kutaka wetu. Wakinifata na kimbia na kufata wetu. Asa ukitaka minili amuwa wetu. Ama nitoke dharani niseme
I love you. I love you.
Je t'aime, te amo, te quiero. Ya escredai, honey. Y escribe dis la cupena. Crecí con que cona no cona mpia. Crecí con que cona no cona mzuri wewe. Kira mara yako wewe no nata. Nata. Apa bado na muomba Mungu wa mwisho ni wewe. Wananitaka, nishataki na kutaka wewe. Wakinifata na kimbia mbio na kutaka wewe. Ata ukitaka, minilie utamua wewe. Ata ukitaka, tuke dharani nitangaze ya kwamba
I love you. Oh, I love you, book, I love you.
Imetosheka, nimeridhika na we. Amo bebe,
DJ Moria.
Amo rede, amo rede. Umeniteka, umenishika swe. Amo bebe.
Nika mwona bala mwezi mchana. Ikikutazama mana mzuri sana. Tena twaendana. Shanifata mi kawakata, washa kufata we, ukawakata. Lala mina we,
mina.
Lala mina we,
mina.
Forever mina we,
mina.
Lala mina we,
mina.
Alpha.
Hivi mwingine ya simshuhudie. Atekani kone na roho yangu itulie. Cause you so special, special tujenge kesho. Kesho yenye vicheko, cheko fura mateka. kama ni muna bala mwezi mchana nikikutazama mana mzuri sana tena
twaendana
shanifata mi
ikawa kata
washa kufata
we ukawa kata
tell me now we
baby shark to do anything you want I go to do baby I go to do baby I go to unalifanya easy mtoto baby shark to do do baby shark to do anything you want I go to do baby I go to do baby I go to do
DJ Moria
bila wezi lali hata kwa pito moyo wangu chali ibebe ni bebe na suite usingizi sipati kwa kwa nimesha tulia tulia nikuza kidogo na lala 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 kini wacha baby nitulia lia lia sababu nisha kupenda sana sana mnafiki hayo tabia ya ibilisi nitakuwa na pretendi haina maana niende kwingine wakati wewe wanitosheleza haina maana niende kwingine wakati wewe unanibembeleza jabeni umeniweza mpenzi kile mara na kuwaza jabeni umeniroga mpenzi we mia kwa mia na kupenda unanifanya na jisi mtoto
inapita ikienda wapi kasija kupigia ukinihitaji mitakosaje nafasi sema takukujia I've been asking God for you nilifunga nione mujiza kufungwa macho
DJ Moria
down on your knees no wasting time wazazi wajuane family time bouncing baby in the next in line meant to be it was set in time Dafka here, it's ahead of time Honeymoon high, the time of your life Promise we'll stand the test of time Sadly, forever's not enough
Na kupenda, kama nyama choma Soda baridi na kadonat Nikiwa nawe mi unona, my sukari
Na kupenda, kama nyama choma Soda baridi na kadonat Nikiwa nawe mi upona, dakitari
Niwera, 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 niwera kuna family Tunzi wera tunde family Down there I'm with you, come home to you Niwera, 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 niwera kuna family Tunzi wera tunde family Down there I'm with you, come home to you
Kama kukupenda dhambi, my soul is a dark night To leave a permanent mark, endless bloodline Love at first sight, sacred soul tie Talk to me with your eyes, nitajua Kenya unadai Nimekuona ukiwa thirsty, hungry, nasty Kukutunza kazi, yangu kirasmi Ntakujengea makao, kabla nipate mazao Jipange na hiyo thao
Huyu ni wanani
Koyone wangu, yotu mandanganye maboy plus one sabu za kutoroka matabu ni mjaze kikapu napenda vile
nakupenda kama nyama choma soda baridi na kadona nikiwa na mimi unaona my sukari
nakupenda kama nyama choma soda baridi na kadona
Anaifanya sishiki na simu nimenyonga
Nimelewa mapenzi kunze nyusiendiba
Anaifanya nakamu utamu siezika
DJ Moria
Akinishika na hema, akinichumu na lewa Akinipa na meza, nimedata
Akinishika na hema Inalewa
Sezi kata, sinata
Wanauliza nani
Huyu Huyu
Muneni
Huyu
Achakulangu, roho yangu
Huyu Huyu Huyu
Chakulangu, naonyesha
Muneni
Kilizangu na mawazo yangu chukua Wewe ndio wangu na mwandani wangu Basi siri zangu chukua
Ona kama mtoto unanilea Ona sura yako na kuoa Unavyo ninywesha nimelewa Usungezo utamu utaniua
Wanauliza nani
Huyu
Huyu Mwoneni
Huyu
Achakulangu roho yangu
Huyu Huyu Huyu
Achakulangu langu
langu Funi wewe po unaniwezea mimi wewe po unanipatia wewe po
DJ Moria
naona gani shape moja moja wakidondosha ila si watamani mimi wewe unanitosha wanakuja gani vibunda ah walaringisha Kila si watamani Awe unantosha Unapanga baby Wanashuka baby Oh na 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 Waniweza baby Unapanga baby Wanashuka baby Oh na 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 Unaniweza baby Si unajua kipenzi Yote hayo Siwezi Sina nyayo Utembea siwezi Hapo hapo Na umeniwezea Na umenikolea Toma na nataka ujue Miro yangu
Wewe hapo Waubavuni Wewe hapo Unaniwezea mimi Wewe hapo Unanijuli Wewe po Stangi tangi Siendi
rafiki yake maji siotope. Nishaweka kambi, kama unakufa we, tufe wote. Si unajua mpenzi, yote hayo bila we siwezi. Sina nyayo kutembea, siwezi. Hapo hapo ndo umeniwezea, ndo umenikolea. You wanna give me the sugar, eh? Uwe mabusu kila muda, uwe upendo umezama ndani kwangu, sijelewi. Upo kila muda we, uwe sio yuda we, uwe usaliti misio vitu vyangu. Oh baby we, ndo mana nataka ujue mi
roho yangu. Uwe
on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria. DJ Moria.
Fast moyo, from paka figo. Uu, ukinacho jwe ni pigo. Wewe ndo menondolea mzigo. More love, less ego. Kwanza kukupenda ndo kitu nataka. The way you ain't nobody, suko na talanta. Wanibebe machela siku wakinyacha. Sunajua mnyamwezi seven shajipata. Visi kama wena dimu, kiongezana ndimu. Minyama nyama flani unanipandishaga simu. Sote kwa kwenye simu, body flani ya gym. Natural color scheme, no cream. Suna nipara unavolala kifuani. Penzi melody na kupa burudani. Hata wasemeje, sisi ya tuachani. O penzi lenju tunapapa angani.
DJ Moria.
We, umenipa nini mi? Mara sielewi mi. Kila nikika, inanijia, inanifanya tabasamu. Vitamu ni vini mi. Ila sielewi mi. Kila nikika, inanijia, inanifanya tabasamu.
Ingekuwa chungu basi ungesema kunini. Leo kunipenda mimi eto nauliza kwa nini. Kwa moyo wake siti ya mbele mekaa mimi. Ili tuwe sawa tagote atapiga chini. Najichimbia migodi, mama ilo body. Life tight ila sishindi kulipa kodi. Kama ni vita wewe sensia mimi na nodi. Oh my god, makopa kopa ya emoji. Suna nipara unavolala kifuani. Penzi melody na kupa burudani. Hata wasemeje, sisi ya tuachani. Upenzi letu tunapapa angani.
We, umenipa nini mi? Mana sielewi mi. Kila nikika, inanijia, inanifanya tabasamu. Vitamu ni vini. Kila sielewi mi. Kila nikika, nikika, nikika.
J. Moria.
Mala tu ukinisogelea, ukinigusa, ukinikumbatia, kwangu nona zawadi. Stoli za mapenzi wakiniletea, nona wazuchi wanazikuni. Mbona situko gundi? Hawajui unavyo nipendelea, waninyonyesha huku ni mkuni. Upendo umezidi. Mbaka unikumbate ndo naongea. Nikiwa mbali bedu ya zile. Haunafanya usundi. Kuna wao hafu kuna sisi. Kuna we hafu kuna mimi. Tulianza kama utani na saifu tunajua ilavo. Mchana kupe atujifichi. Dipeni kupe ni mambo fiti. Tulianza kama utani na saifu tunajua ilavo.
Oh yeah, oh, basi mama kunitete. Mana siyo mwilini tu, baka moyo nunaniju. Uweza mabodi gadisina, mimyonge takulinda na dua. Usoni, moyoni, nimejawa na furaha na macho ila sioni wako ninye maraha.
Sasa unavyojipenda adira paka sasa. Unavyonipenda adira paka sasa. Tunavyojipenda adira paka sasa. Unavyonipenda adira.
Penda leo kesho mpaka kufa baby.
Oh la la
la la la
la. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Bora hata kuna wengine wajafika nilipo. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilichopata. Bora hata kuna wengine wamekosa kabisa.
Tabasamu njoo, nataka nibadiri. Mungu mtazamo, niwaze kitajiri. Na wewe maumivu njoo, nataka nibadiri. Mungu msimamo, niishi kijasiri. Ile habari ya kulialia, kila siku nakata. Na kama nilisainiwa, mkataba nafuta. Ndugu tuliowasaidia wakaficha makucha.
Makucha
mao walipofanikiwa wakataka kutushusha. Lelele
mafuta zile waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi. Mafuta zile waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Bora hata kuna wengine wajafika nilipo. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilichopata. Bora hata kuna wengine wamekosa kabisa. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Bora hata kuna wengine wajafika nilipo.
You're now watching another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
Nani lipo, wanda kuna wengine wanapata mani. Zamani uko, nilisha kataliwa na watu wa nyumbani. Kile kidogo, ninacholalamika lakini nimepata. Wengine uko, wamepambana wamekosa kabisa.
Kumbe ni bora kurithika na hiki nilichopata, hiyo yangu ridhiki.
Mungu ni bora, yeye atabiriki. Amekupa nicho, ameniipa hiki.
Mafuta zile waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi. Mafuta zile waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi. Shukuru Mungu kwa hivi nilivyo.
Sweet melody, when you sweet melody. Oh my lady, you're my remedy. And I will never let you go.
DJ Moria.
Fight for your love, I go fight for your love. Ooh baby, this special kind of love, yeah. And I will never do you wrong. Kiwa joto ni pepete. Oh ni pepe. Oh my lady ni pepepe. Na mini kupepe. Nikiwa joto ni pepete. Oh ni pepe. Oh my lady ni
bebe, na mini ku bebe.
Sweetie, sweetie, baby, oh, oh. Doubles.
Alabda kameni roga Mara sobure Ili kubana lomi Palina nichanganya Labda dawa mekoroga Mara ya menoga Pezi flanila kukoroga Na manyama
DJ Moria
Mkiona na nenepa Nina vimba Nihaka kamutu Mkiona sonekani Nimefichwa Nahaka kamutu
Maka jengea sanamu
Fupi mweusi simtaki
Wengine sitaki mweupe Mara minataka mweusi Hamjui Mungu sitaki Vigezo kwa vigezo Sasa nimeshapata wangu kipenzi kipenzi cha roho yangu ndio huyu hapa leo namtambulisha kwenu
uko singo
hapana shambata wangu
yuko wapi
uone nzuri faedana
uko singo
hapana shambata wake
yuko wapi yuko wapi
uone faedana
DJ Moria
singo
hapana
uko singo yuko wapi
uone nzuri faedana
je yuko singo
Hapana,
kisha mpata
wake
Yuko wapi tujue
Mimi, uoni faendana
Nishike mkono kipenzi Kwangu wewe ndo kila kitu Na leo ndiyo siku yetu We mzuri Kwangu kwa wazazi Ukapita moyo wangu Ukapitisha Na pasta amekubali Tufunge ndoa yetu
Ona topendeza Tukitembea pamoja Tuimbe pamoja Na tufurahi pamoja
Ona hata watu wote Mekusanyika hapa kutuweka pamoja tuje tuishi pamoja
uko singo
hapana
tunataka tujue
yuko wapi
uone nzuri faendana
uko singo
hapana
uko singo
yuko wapi na tujue le
Genie X
DJ Moria
Wanakuona nomo ila kwangu we kisu sana Kingine alafu wasichunguze sana Waini meganda vingine maulize gitana oh, Alafu squeezy kupendwa sio suna tu Chamsingi akili chumbani uwe mtundu tu Alafu squeezy kupendwa sio suna tu Kuna vingi napewa vingine siri yangu Ndo maana
nakupenda Hivyo hivyo Hata useme nini nakupenda
Ndo maana
nakupenda Hivyo hivyo Hata useme nini nakupenda
DJ Moria
Nijia, ile miguno nikisha chomeka gia Yani baby mbona ra Yani siamini
Jamani
Nisila gani
Kitandani
Umeni shika shika Umeni weka weka Umeni teka teka Halafu squeezy kupendwa sio suna tu Chamsingi akili chumbani uwe mtundu tu Halafu squeezy kupendwa sio suna tu Kuna vingi napewa vingine siri yangu Ndo maana
nakupenda Hivyo hivyo Hata useme nini nakupenda
Ndo maana
nakupenda Hivyo hivyo Hata useme nini nakupenda
Baby Unajua kujweka mapambo Unajua kuyafanya mambo Unajua kujiweka kando na mbaya tabia Moyoni mwangu nayatoa mafundo Siwezi ishi kufuata mkumbo Baby wewe umewazidi ng'ambo Kwa mvuto asilia Wanawasifia gainia Eti kwamba wanavutia Baby wenda waja kujua Mana wanakosea Nilisha wachunguza kaa korea Shepu joto vinaperea Anisi mama kidedea Umebarikiwa
Yeah,
baba.
want. Baby, unajua kujiweka mapambo, unajua kuyafanya mambo, unajua kujiweka kando na mbaya tabia. Moyoni mwangu nayata mafundo, siwezi ishi kufata mkumbo. Baby, umewazidi ng'ambo kwa mvuto asilia. Wanawasifia gainia, eti kwamba wanafutia. Baby, wenda waja kujua, mana wanakosea. Nilisha wachunguza gawa korea, shepu joto vinaperea. Anisimama kidedea, mebarikiwa. I'm all for you, baby. I'm all for you, baby. I never know. I'm all for you, baby. I'm all for you, baby. I never know. Yeah, for you.
Hapa, 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 h
Giza nimekuwa, nimemachua, mapenzi nayajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua, basi tuombe dua, ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm mad at you today, cause I love you every day.
DJ Moria.
Tena, nishapenda, no, nimependa tena, no nishapenda, iti mimi uyu uyu wakupenda tena, nishapenda, no, nimependa tena, no nishapenda. Kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka, ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwake nimefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga, mahaba yana mimi nika tunaoga. My baby, and I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Nishapenda, iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, amilu, nimependa tena. Nishapenda.
African superstar, from Twara see the boy go far. Plenty money, baby, see them cars. As in a couple cars, and I got this far. I was born leader. Yani kifupi na zidi wa shida. Kusemango kutukano kwangu kawaida. Naona balida. Yes, you can call me boss. Nakama utaki siku force. I love the way you love me, cause I'm a big fan of me.
nisamehe kama na kukera, ila kitando kimenipa bendera, narusha masela mpaka walojela.
Of course. DJ Moria.
Soja, nisina time ya kungoja. They call me Tanzania one number moja. Na kama ukibisha bisha kwa hoja. Yeah, hawari wezi. Nimeshindikana hawari wezi. Yeah, hawari wezi. Nimenyongolota hawari wezi. Yo. There's no price you can buy my life. That's how I know I'm richer than anybody. Me I fear nobody. Man, I'm stronger. Boy, I kissing who I'm gonga. Mina badiri kaka kinyonga. Uweza mini ndo kinyagwari chochonga. Wanatia sumu kuniharibia. Mina kula ndu nafikiria. Kutimiza majukumu ya familia. Kuihudumia. My universe so connected. Yes, no one expected. To your goals, I'm the most nigga wanted and accepted. Taratibu sijo kaniga. Kama ligi hila riga. So my life see why you was that nigga. Oh, uwezi kula napo kula twiga. I'm far away. Hawari wezi. Imeshindikana hawari wezi. Yeah, hawari wezi.
Nobody knows tomorrow. Yana getu mbonji laki guduru. Kulenye mgoguru. Shagala, bagala, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect. Toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo. Shagala, bagala, tombolo.
DJ Moria.
Care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So gay, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So gay, do I look like I care?
It's a holiday. Watch and I celebrate. Life is everything, my friend. Who see complicated? It's a holiday. What can I celebrate? Life is everything, my friend. Who see complicated?
Nime haso nime pamba naso kwa ubwete. Haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya, undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kaba kona paka pena tuapate kitete, wape kitete. Noma na nusu kisaizai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama izi ya pai. Chura maji ya chumvi hakai. System mpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Skate tamaa ilo kosa jinai. Mina shukuru, alhamdulillah.
It's a holiday. Watu wana celebrate. Life is everyday. My friend, who see complicated. It's a holiday. What can I celebrate? Life is every day. My friend, who see complicated?
You're now watching another monthly video mixes. It's DJ Moria